Welcome.
Unanipa amani, mtunza siri zangu za ndani. Weekend tuendelana, mimi na wewe tukalera. Diana, I'm your prisoner, Diana, I ain't a gangster, Diana. Umekamilika,
bibie,
nini unataka?
Niambie,
imbo za mapendo,
nikuimbie,
moyo takate.
Mama,
ka dance, njoo tucheze ka dance, serebuka ka dance, mpaka chini ka dance. Wanasema umenikamata,
wache ombe,
and where you go nitakufuata.
Nipe sikio,
nipe